Mama wami. Awusondele. Nanze yakho. Ngicela ukuhamba nawe salwane sikaba. Baba ngikhokha. Abangi kokhelo. Baba, uzungi kafe. Sengi wela, baba. Iba wo, omse. Baba, ngikhokhelwe nje. Baba, ngikhokhelwe, ngikhokhelwe.
Yeah.